내가 가만해 내가
Marco
Baby sioni wala sisiti Kupenzi lako zito wacha mimi ninjoy Baby sioni wala sisiki Kupenzi lako zito wacha mimi ninjoy Tia jamiri weni mrembo zaidi yao Uwapona mi tembea kwa matao Tena jamiri weni mrembo zaidi yao Uwapona mi tembea kwa matao
Oh baby baby oh Pezi lako zito I'm crazy lover
Ukini bingili bingili sawa Alasto ya tenja ni dao I don't worry what time Turu tu 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 Ukini bingili bingili sawa Alasto ya tenja ni dao I don't worry what time Turu tu tu tu
Kwenye maya yangu Sina gaji pia Pembeni kijiraza kwa ubavu wangu
Mami nilipotoka mbali Nishikirie Nilikutana na mengi atari
Ase shubiru 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 Ninganganie Na kusihi lengo fike mbali Kini bingiri bingiri sawa Arostu ya teja ni dawa I don't worry what I Turu 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 Kini bingiri bingiri sawa Arostu ya teja ni dawa I don't worry what I Turu turu turu